zlettuce.com.
Akapi.
Major Lex, baby.
Dari yangu kukula ndap, numbo kubombap. Epwa vengi tufilirwa vya twice anga nopulani. Jari yangu kukubwa tap, numbo kubombap. Epwa vengi tufilirwa vya twice anga nopulani. Bombe pota ulapo ndaiwe. Bombe pota ulapo ndaiwe. Put down the